We want pita kuri, want sigara muri. Aba wala balala bali, bala bila cha muri. Baby you beat them by fire. Kape yangi na witwocha. Kwembira na wisitia. Wengkula wako ngamba oh God. Tambale, and you made it in a baby. Taya galaba, gentaya galaba, crazy. Sigia chamam, ona talina wa chamam. Alina putting up a watabam. Na yo mutima yendo ya kusona. Loving you is my motto. Mkusawa ma baby to varuzako. Kankupa tenga tomato. Kayo sweeter than pineapple. Oli wakata wana, oli na vanji voka wanya. Mande paka balaza Bilredo kule kange soka meza Mama kwa nobogwe guntamiza Newe kuwa kuwa mpoza.